Yaliko saba minisa wegwanga lino John Patrick Amama Mbabazi nga asinzira mu disitulikiti y'Entungo Moko Sacco ne Kannungu. Asabye bannayuganda okuddamu okulonda omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni Buhabura nti kubanga yalina ekitangala ky'eggwanga lino Oko Sacco n'okulitwalira ddala obulungi mu maaso.
There is more work to be done, very challenging work, and my message to our people is that we can only entrust it to an experienced hand, the hand that has been at it, that we are confident about, and not become experimental.